Isithombe sesikhombisa uJesu nezingane. UMateyu 18 amavesi elokuqala kuya kwelesithupha noMateyu 19 kuivesi 13 kuya ku-15. Bheka ngelinye ilanga abantu baletha izingane kuJesu ukuba azithandazele, azibusise futhi. Abalandeli bakaJesu bazama ukuzixosha, kodwa uJesu akakuthanda lokho wathi, "Vumelani abantwana beze kimi, ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo." Waphinda wathi, "Ngaphandle nishintshe nifane nezingane, ngeke niwubone umbuso wezulu. Abantu abakhule embusweni bazithobe njengezingane." Bangani, laba baziqhayisayo nabacabanga ukuthi bangcono kunabanye, ababona abalandeli bakaJesu weqiniso.